katugafundi kile nene na mti kwa wenkuba wademu na ichibu ya goa maanyi okunonga kutadina omuzira yale sama yumba agasuka makumi ya katunga gali kutaka nga abatuza bawera kote bachalina wakwegeka luba bino abademu division mulugazi central division ne kawolo division nga kutadina division ya Najembe wali municipality ya Lugazi district yewe yekwe okusinziira ku Hassan Waswa ono yakwatidde ekibiina kya National Unity Platform Card kuwa ssentebe bwa Lugazi Central Division avuddeyo n'asaba ministry evunaanyizibwa ku nsonga y'ebigwa bitalaze okuyambako abantu abaakoseddwa mu mbeera eno
enkuba yabadde mbi nnyonnyonnyonnyonnyonnyonnyo yakosezza abantu baffe waliwo omukyala w'enakazi adda omukyala mwetali n'ennyumba ye nga tasobola kutambula twawonye buwonyi katonda kutusaasira omukyala oyo butafiira mu nnyumba kuba enkuba yazze n'ekikulako akasolya ng'omukyala ali omwo mu nnyumba taliimu ngeri gy'ayinza kuva mu nnyumba alimu yekka amazzi ne gabeera omwo mu nnyumba bannaffe ab'omukinyolo bannaffe ab'eggeregere bannaffe ab'ennamungo busobi enkuba yabugjeeko njagala okukubira gavumenti ya wakati ejjo ekisinisayo bigwa bitalaze esobole okujja okudduukirira bannaffe kuba bali mu mbeera mbi nonyawo okusula abaana bwe bakubadduukiza tewali naffe bennyini nnyo obaolyawo nga abakulembeze abawansi tetulina ngejje tuyinza kubadduukiza nga twetaagisamu omukono ogw'amaanyi ogwa gavumenti ya wakati naddala minisita y'ebigwa bitalaze
Haruna Shaban Kalima ssentebe wa NRM e Kawolo ngaliwo ne ssentebe w'ekyalo ekyalyanze Lawrence Ssentongo bategeezezza nti ebyalo byabwe byakoseddwa nnyo kubanga ennyumba ezisinga obungi ziri ku ttaka nga na bwekiti abantu beetaaga ew'okubeera mu kwogera kuno omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Buikwe Retired Major David Matovu asabye abakulembeze b'ebyalo ebyakoseddwa okukolagana ne ba town clerk okulaba nga bawandiika abatuuze bonna abakoseddwa mu mbeera eno